ya kimopaya, lakini malepo oye. Baninga nyoso, basili kukanye la vi. Naluka mwaye awa, mwaye sanginga ye. Nakei bipai na bipai, mwaye zalite. Talo ya sapatu eliana, na sambe ni zambe, apesa nga chance ya mosala. Soki pena koki kobika, na yaki mopaya, na kini maleboye. Baninga nyoso, basili kukanye la vi. Naluka mwaye awa, mwaye sanginga ye. Nakei bipai na bipai, mwaye zalite. Taloya sapatu eliana, na sambe ni zambe, apesa nga chance ya mosala. Soki pena koki kobika. Yo 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 e mokili matata. Yo 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 e mokili matata.
Bane manche antonge sapatu no suete rama.
Yo 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 e mokili matata.
Yo 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 e mokili matata.
Yo 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 e mokili matata.
Nikata futa nikore anitiki e kusukisa.
Yo 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 e mokili matata.
Yo 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 e mokili matata.
Yo 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 e mokili matata.
Bate marche antondi sapato no suete rama.
Yo 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 e mokili matata.
Mokili matata.
Yo 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 e mokili matata.
Nikata futa nikore anitiki e kusukisa.
Yo 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 e mokili matata.
Chua.
Yeah.